dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda turaha mikoro mugenzi wacu Eric bagira ubusa uri Kigali Eric mikoro ni yawe
Etienne Karekezi ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangire ijambo ikiganiro cyanone kihariye impaka zimaze iminsi ku ngingo yo kwemerera ubwisanzure abana b'abakobwa bafite imyaka 15 y'amavuko bakaboneza imbyaro ni umushinga w'itegeko wagejejwe mu nteko ishinga amategeko mu minsi yashize ariko ibutera ishoti itsinda ry'abadepite ryari ryatanze uwo mushinga rivuga ko abari hagati y'imyaka 15 na 18 bari ku kigero cya 92% mu batwara inda z'imburagihe iryo tsinda rikavuga ko itegeko ryemerera abafite imyaka 15 kuboneza imbyaro waba umuti ku kibazo gikomeje gutera inkeke cy'abana b'abakobwa badasiba gutwara inda z'imburagihe Minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango mu Rwanda mu mibare yashyize ahabona muri uyu mwaka igaragaza ko inda ziterwa abangavu ziyongeyeho 23% zavuye ku 19,701 mu 2020 zigera ku 2023 mu mwaka w'2021 abarwanya ibyo kuboneza urubyaro mu bana barabishingira hanini ku myemerere n'umuco nyarwanda izo ngeri hafi ya zose murazisanga mu kiganiro dusangira ijambo turumva n'inzobere mu buzima bw'imyororokere icyo zivuga kuri ingingo mbahaye ikaze Depute Frank Habineza ari mu ba mbere bashyigikiye uyu mushinga w'itegeko
n'umushinga mwiza kubera ko uzakemura ibibazo byinshi bitandukanye twaburanaga nabyo muri sosiyete cyane cyane ku rubyiruko kubera ko dusanzwe tubona ikibazo cy'abana b'abangavu cyangwa se abana bato batwita inda zitateganyijwe bari bariyongereye cyane ndetse tukanasanga benshi bagerageza no kuzikuramo ndetse bikabatera kubura ubuzima bwabo bakoresha uburyo bwa gihanga cyangwa se uburyo butari bwo kwa muganga bashakisha abantu batabifitiye ubumenyi bwa muganga kubafasha benshi bakabura ubuzima bwabo nubwo bagaragaje yuko kubana bagaragaye ko batwitse izo ndari 92% bavuye ku myaka 15 kuzamuka ariko andi makuru batatubwiye kuko twamaze kumenya yuko n'abana bari mu myaka 13 nabo batwita ntabwo ari 15 gusa kandi iyo biranagaragara yuko n'abana batangira kujya cyangwa se bahinduka kuba bajya muri ziriya gahunda z'abakuru za buri kwezi no ku myaka 13 kubera ko abantu basigaye barya neza basigaye batangira kujyamo no mu myaka 11 12 13 bakajya yewe n'imyaka 10 uko abana bajya neza nyine basigaye biza vuba buri kwezi bakajya muri izo gahunda so nge nari mfite cyifuzo nasaba na kwa perezida w'itsinda kuri iyi ngingo ya kabiri aho mwasaba ko byaba ku myaka 15 nibura twajya ku myaka 13 kuva ku myaka 13 bakagirwa uburenganzira kubera ko n'ubundi kuva ku myaka 13 baratwita kandi bibariragaragara nuko mutagaragaje irahari ndashingira ko nko mu gihugu cya Moldova babitangije ku myaka 13 ndetse amishinyamakuru European Parliamentary Magazine ni ikinyamakuru cy'abadepite cyo mu gihugu cy'i Burayi nabo barabisabye depite batandukanye yuko nibura ahubwo byatangira ku myaka 10 ndafite kopi yacyo kuko byagaragaye ko abana basigaye bakura vuba so icyifuzo ni uko izi serivisi zo guha abana bana zamanuka nibura zikava ku 13 kugira ngo abana bashobore kuzazahura n'ibyo bibazo cyane cyane birimo no kubura ubuzima nk'uko turimo kubibona
ibitekerezo bya Depite Frank Habineza kuri uyu mushinga w'itegeko ariko bihabanye kure n'ibya Depite Eugene Barikana kukuboneza urubyaro ku bakobwa b'imyaka 15
iyo tugeze mu gufata icyemezo hano baravuga gufata icyemezo umwana w'imyaka 15 murumva ko yitwa umwana dufite mu yandi mategeko dufite imyaka y'ubukure ubwo iyi myaka umuntu afataho umwana ashobora gufata icyemezo haba icyemezo cyo gukora yaba icyemezo cyo gushaka hari amategeko dufite kubera urwego babagezeho rw'imitekerereze harya gufata icyemezo ku bwisanzure ku buzima bw'umwiyororokere nicyo cyoroshye cyangwa nicyo gikomeye ngiye numva ari cyo gikomeye kuko birari umuntu abari ubuzima bwe kurusha kujya ku kazi kujya ku buzima nge nkumva nshingiye ku yandi mategeko dusanzwe dufite nshingiye ku muco wacu nshingiye ndetse no ku miterere y'igihugu cyacu nk'igihugu cyemera imana ku gihugu gifite umurongo usobanutse nge numva uyu mushinga ufite ikibazo akenshi itegeko riza rifite ikibazo rushaka gukemura hariya ubu kibazo dufite aba 99% kuva kuri 15-18 ni ukubera kutagira ubwisanzure nicyo kibazo ni ukutagira ubwisanzure mu buzima bw'imyororokere cyangwa ikibazo ni ikindi aho ntitwaba dushaka kwepa ikibazo dushaka kugendera ku mahame y'abanyesi nabo batangiye kubonamo ko harimo ibibazo mfite ikibazo rwose cy'imyaka 15 ku mwana arabakiri umwana abakirerwa ngo yifatire icyemezo ndetse hari bagenzi banjye banavuze bati tujye no kuri 13 ubwo murajya no kuri 10 ku imyaka y'uburumbuke mu Rwanda isigaye itangira no kuri 10 ubwo noneho ukubera iki 15 kuki bitabi 13 kuki bitabi 10 hari mugenzi wanjye ubwata ariko imyaka iratera ikibazo niba hari bagenzi bacu batangiye gutekereza batari ko wareba ibyiciro by'abantu ukuntu ubuzima bw'imyororokere bwakurikiranwa bwabungabungwa aho si ibyo byaba bifite agaciro icyanyuma ibi birari ubuzima bw'abanyarwanda bose ngiye numva itsinda rwose mwari mukwiye gusubira mukajya kumva abaturage mukaganira n'abaturage kumva abanyarwanda icyo babivugaho mukaganira n'amadini yose mukumva icyo babivugaho noneho mukazagarura ibitekerezo mwabikusanyije mukaza gusaba ishingiro ry'uyu mushinga ngiye rwose numva mfite ikibazo rwose sinshyigikiye ishingiro ry'uyu mushinga kuko numva ntabwo numva ikibazo kirimo gukemuka nonaha
Depite Barikana ari mu murongo umwe na Depite Christine Mukabuna n'abandi.
Nanjye rwose uyu mushinga w'iri tegeko ntabwo mushyigikiye. Ndawurwanyije rwose nge nivuye inyuma. Icya mbere kibiteye nuko igihe twaganiriye kenshi kuri iki kibazo abantu ntabwo bigeze bemeranya nabyo. Abenshi wasangaga harimo impaka bikarangira bitageze naho bigera. Guhita rero itegeko rya itariza gutya ngo abantu bararitoye mu by'ukuri nge simbona ko hari icyo byabimaze ikindi nuko igihe twaganiraga kenshi n'abatanga serivisi z'ubuzima twagaragazaga ko n'abantu bakuru mu Rwanda iyo bagiye gufata iriya miti yo kuboneza urubyaro haracyarimo ikibazo kubera ko abantu 20 bashobora kujya kwa muganga bagahabwa ubwoko bumwe bw'imiti nta muntu bakorera control ngakore examen izihagije buri wese afata umuti ujyanye n'ubuzima bwe ugasanga kenshi baragira ingaruka kugira ngo ibyo bintu bikosoke baraguhindurira bati tugukuye ku rushinge tugukubise sterile sterile yakwanga tuguhaye norupra tuguhaye ibikini bike ugasanga uko bahindagura niko ubuzima bw'umuntu bugenda bwangirika kandi aho ni ku bantu bakuru ngaho rero dufata abana b'imyaka 15 tubatangize ibyo biti bigenda bihindagurika bazajya kungana natwe bameze bate ikindi cya kabiri abantu basambanya abana ubundi akenshi bafatirwaga ko babateye inda none rero bazajya babasambanya babakubita iriya miti ubwo se ntitubahaye kuraje yo kugira ngo noneho basambanye abana ntibazamenyekana akenshi bamenyekana ari uko abana batwise abantu bagatangira gukora follow up bati ninde waguteye inda hanyuma icyanyuma ko nshimiye imiti bayiha abana umwana akagenda akajya mu busambanyi yafashe iriya miti ntazasama n'ibyo sida bizagenda bite
tumaze kumva ibivugwa n'intumwa za rubanda kuri umushinga w'itegeko wasabaga kwemerera abakobwa b'imyaka 15 kuboneza urubyaro ntitwahagarariye aho twegereye izindi ngeri zitandukanye bwana Jean-Claude Mwiseneza akuye umushinga LW bafite gahunda y'amasenge mba hafi na mukuru w'abakobwa barwana inyinda z'imburagihe mu bangavu
ngira ngo natangiye nkubwira ko nk'umurenge twatangiriyemo warukana wari ufite imibare iri hejuru mu gihe cy'imyaka 3 ubu ntabwo ari ufite imibare iri hejuru kugira ngo wenda duhereye n'igihe twahatangiye muri 2017 umurenge wa Rukara rufite imibare igera kuri 49 y'abana babyaye muri uwo mwaka. Umwaka wakurikiyeho 2018 barazamutse bagera kuri 53. Umwaka wakurikiyeho 2020 babaye 72. Urumva ko imibare yakomeza kuzamuka. Twahageze rero 2019 ubwo twatangiraga gukora tujya muri community twifasha abamasengera abamukuru b'abakobwa 2021 imibare yatangiye kumanuka. Kuko iyo mibare yaramanutse igera ku bana 59 babyaye inda zimburagihe. Nabwo byari bikiri hejuru nta nubwo binashimishije. Ejo bundi rero imibare yasohotse ya raporo yagaragaje kuva mu kwezi kwa mbere kugera mu kwa cyenda yatugaragarije yuko abasabye inda zimburagihe ubari 11. Urumva 2021, 2022 wenda mu kwezi kwa cyenda kuko imibare mishya ntiturayibona. Byumvikana ko wenda bizagera 2024 nidukomeza gukora uko turimo gukora nibura bigeze hasi y'abana wenda 5-4 mu gihe cy'umwaka babaye na zero byaba ari byiza kurushaho kuri icyo kigamijwe. Bivuze ikintu, bivuze ngo aho dukorera baba babonye amakuru ahagije. Hanyuma uyu munsi mu kwezi kwa 7 kuri mwaka 2022 nibwo tugitangira murenge wa Rugarama wa karere ka Gatsibo. Ariko ubu naho dufite icyizere kubera iyi mpamvu, naho n'umurenge wakunze kugenda imibare igenda izamuka itamanuka, ariko twizeye yuko umwaka utaha uzarangira 2023 imibare yaramanutse. Kubera iki? Nibura buri mudugudu dufite amasengera mu kuba abakobwa baraganiriza bari abakobwa umunsi ku munsi, abafite ibibazo barabisanzura bakababwira dufite ibibazo, iwacu hari amakimbirane, iwacu hari ubukene, dore turibana, dore hari iryo jisho ry'amasenge na mukuru w'abakobwa babasha kwegera wa mwana, hanyuma bakabasha no gufatanya n'inzego ziri hariya kugira ngo barebe bavuga batoke uyu mwana afite ikibazo, tugomba kumurinda ko asama atari ugutegereza ko azaba yasamye, ahubwo ari ukubikora mbere y'uko asama, bakamurinda impamvu izo arizo zose zatuma asama inda zimburagihe, aho kugira ngo tuzarwane n'ingaruka, ahubwo noneho tukarwana n'impamvu zishobora kuba zitera ikibazo. Hari nk'aho nibuka umwana yigeze kuza kuri senta yacu asaba yuko bamuha ubwo buryo bwo kuba adashobora gusama nk'uwakoze imibonano mpuzabitsina, ariko aza kuzisaba hashize amezi atatu. Urumva yari afite inda y'amezi atatu, ariko mu by'ukuri we yumvaga ngira ngo wenda yuko yabona ikinini cyamufasha ko inda yayenga kandi ntibibaho. Icyo gihe biba byabaye gukuramo inda.
Ubwo yari afite imyaka ingahe?
Yari afite imyaka 17. Wenda umwana yagize amahirwe agera kuri serivisi uko twamunyije muri serivisi zigomba kumufasha mu buryo bukurikije amategeko, ariko nanone biba ngombwa yuko tuganiriza ababyeyi be kugira ngo babyumve. Twifashije gahunda ya masenge, yaramuka wenda yahise abibwira ababyeyi be bashoboraga kumukubita, bashobora kumukubita bakamubangamira kubera ko bataragerwaho n'undi muntu ari wese wabasobanurira ati ibi bigenda gutya, mu mubabarire, mubyirinde gutya na gutya. Ikindi cya kabiri, iyo yagera nk'urungano nahitaza kuri izo serivisi zacu, urungano narwo rwashoboraga kumushuka akaba ashobora gukuramo inda mu buryo bushobora kuba buri unsafe, bwamutera ibibazo, bwashoboraga wenda no gutuma yanapfa. Ariko byabaye amahire yuko yaje atugana tukabasha kwegera amasenge w'umudugudu we, akabasha kwegera ababyeyi, hanyuma ababyeyi bagakurikirana uwo mwana bakamufasha. So byumvikana rero yuko iri tegeko rero mu zeritoni rizafasha urubyiruko kuba rushobora kugira uburenganzira kuri izo serivisi, ariko atariyo nzira yonyine, ahubwo noneho tunasubira inyuma twongere twigishe, ariko nibura n'ubwo buryo buhari bwo kuba igihe ashatse izo serivisi yazibona mu buryo butamugoye.
Hari ingaruka mubona igihe itegeko ryazakomeza kwangwa?
Zirahari, bizakomeza kugenda bigorana nk'ubu zimwe muzo tubona, iyi mibare izakomeza izamuke kuko umwana kuba atarabasha kumva ko afite uruhare mu kwifatira icyemezo, umwana kuba ataragira ubwisanzure kumva avuga toke jyewe niba ngize ikibazo nihutira kwa muganga wabasha kumpa iyi serivisi, haracyari inzitizi z'uko uwo mwana azahera mu cyeragati. Ni amahirwe wenda hi gahunda twebwe twageze kuko nibura turabafasha tukaborienta n'ubuvugizi ku babyeyi tukabukora, cyane cyane ko n'uyu munsi nubwo tunavuga gutya hari ingo nyinshi zataye inshingano kuko usanga umubyeyi afite abana ariko ntagaze uko babaho, hari nk'ababyeyi bamwe tugeze kumva ngo bishimira akavuga ati rwose birashimishije yuko nta mwana wanjye ntajya mvuna sinamenye rwose aho kuri nkweto sinamenye aho akura amavuta yo kwisiga ibyo ngibyo rwose ubona ngiye ntabwo bindeba kumva rero umubyeyi agera aho yishimira ko abona umwana asa neza ariko nta ruhare yagize kugira ngo uwo mwana aba afite ibyo afite bigeze ahantu hakomeye bivuze iki rero bivuze ngo hakenewe ijisho ry'undi muntu ry'abandi bantu rifasha abo bantu imiryango iri mu makimbirane iyo miryango abantu bivana inshingano bizatuma umwana w'umukobwa niba ajya ahahurira n'abandi bashobora kuba bamubwira n'ibintu bitari byo ashobora guhita ajya kwa muganga yagera kwa muganga kuko we afite ubwo burenganzira bwo kuvugana na muganga akaba yamuha amakuru ariyo kuko we wenyine afite uburenganzira ku buzima bw'imyororokere ariko igihe bizamusaba gusaba uruhushya undi muntu wenda utanabyumva bizahora ari ikibazo kuko na kenshi usanga n'imyumvire y'ababyeyi bamwe ntabwo iri imbere kuko okay, uyu munsi turi mu gihe leta yigisha abana bose ariko babyarwa n'abantu twebwe mu gihe cyacu aho ababyeyi bose batize imyumvire rero y'abana ari naho usanga iri imbere gato imyumvire y'ababyeyi ariko power umubyeyi afite zikaba zishobora kurimita cyangwa se kubangamira ubwisanzure bw'umwana mu kwaka serivisi yo kwa muganga mu gihe umwana yibonanira na muganga yari kumugira inama zashoboraga gutuma wenda yirinda ibyo byose niyo mpamvu leta igikorera mu seri gatowe hari ingaruka zabaho yego cyangwa se byanasaba imbaraga nyinshi kugira ngo aba bana badakomeza guhohoterwa no kugira ibibazo by'indazimburagihe
muracyateze amatwi ikiganiro dusangirije ijambo ku ijwi ry'Amerika turarebera hamwe impaka zimaze iminsi ku mushinga w'itegeko ryagombye gutanga ubwisanzure abana b'abakobwa bafite imyaka 15 bakaboneza imbyaro muracyumva yarakabagira ubusa muri iki kiganiro twashatse no kumva iki inzobere mu buzima bw'imyororokere zivuga navuganye na Dr. Anicet Nzabonimpa
bonje mbona buriya amategeko kabaho ari menshi wenda ateganya uko serivisi runaka zitangwa
yego
ariko niyo tugeze kuri serivisi zose za myororokere ngira ngo tugendera ku navuga ku ngingo ebyiri
yego
ingingo ya mbere ni ukugendera ku mabwiriza ashyirwaho n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima aha rero ngira ngo wenda tushatse kubigaragaza mabwiriza bagendera umwaka w'2018 yerekana ko abantu bafite imyaka runaka bashobora gukoresha serivisi z'ubuzima bw'imyororokere harimo no gukoresha imiti yo kuboneza urubyaro ndetse bo bakagira nabo bavuga ko bashyiraho n'umwihariko wo munsi y'imyaka 18 ko nabo bemerewe gukoresha serivisi zo kuboneza urubyaro ariko nabo bagashyiraho umwihariko w'ishami ry'umuryango byita ku buzima cyangwa umwihariko rivuga riti hagomba kubahirizwa gusuzumwa no kugirwa inama na muganga mbere yo guhabwa serivisi aba muri make ntibihutire ntibirukangire gutanga serivisi mu rubyiruko ariko bakabanza bakaganiriza abana ariko ushaka serivisi ntayibura akaba yayihabwa nubwo yaba ari munsi y'imyaka 18 ndetse wenda bakaba banongeraho ko nk'abantu bakunda kugira impungenge ku bibazo wenda abana bagira mu gukoresha imiti yo kuboneza urubyaro ikabagiraho ingaruka ishami ry'umuryango w'abibumbye rigaragaza ko ingaruka ziba kuri bariya abana bo munsi y'imyaka 18 arizo kimwe n'iziba ku bantu bakuru nta kinyuranyo kirimo ahangaha gusa wenda aho wenda bidasobanutse neza ni uko batagira wenda imyaka yo hasi bagarukiraho tuwenda tuzagarukira ku myaka runaka baravuga gusa ni ukugeza ku myaka 18 ngira ngo buriya ni uko abantu wenda batanasoma n'ibitabo wenda ngo banareba amabwiriza abantu bagenderaho buriya amabwiriza tugenderaho mu gutanga serivisi zo kuboneza urubyaro ubundi amabwiriza y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima avuga ko izo serivisi zigenewe abantu bo kuva ku myaka 15 kujyana hejuru muri make burya bisanzwe kuvuga ko muri rusange ishami ry'umuryango w'abibumbye ryemera ko umuntu ashobora kuboneza urubyaro myaka 15 ajya kujyana hejuru kuko burya no muri serivisi zo kuboneza urubyaro nibo bantu baha serivisi ni nabo n'uburyo n'ibihugu bihera aho bivuga tese tuzagura imiti ingana gutya y'ubwoko runaka burya bareba cyane ku ngingo iyo ariko ku bagore bafata nk'abantu b'igitsina gore kuva ku myaka 15 kujya kuri 49 noneho ku bagabo nabo bakavaho ku myaka 15 kuzamura bakaba bakuba nabo bashyira mu gihugu cyapangwa serivisi zo kuba guhesha udukingirizo n'izindi aha rero byumvikane ko buriya koko mu bijyanye n'ubuzima cyangwa mu bijyanye no kwa muganga tutagiye mu by'amategeko cyangwa tutagiye mu by'imico kuko burya umwana umuntu w'imyaka 15 kujyana hejuru aba afite ubukure mu bijyanye n'ubuzima kuburyo ni nacyo wenda nk'abaganga niyo batwigisha tugenderaho umuntu uri munsi y'imyaka 15 nuvanga bari mu bana niyo bagiye kumuvura ku baganga b'abana cyangwa bamushyira mu bitaro akamushyira muri service ya pediatri, ariko buryo umuntu urengeje imyaka kuva ku myaka 15 kuzamura ajya kuvurirwa muri medicine interne mu bantu bakuru nk'umuntu mukuru. Kubyo nuzaga imyoroke rero ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima rikaryemeza ko uwo mwana washobora gukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro hatitawe ku mico, imyumvire na politiki wenda z'ibihugu bitandukanye.
Abadepite bari bazanye uyu mushinga w'itegeko bawushingiraga ku mubare utari muto w'abangavu bagenda batwara inda zitateganijwe. Icyo kibazo bakavuga ko gihangayikishije, namwe mu gukora mu nzego z'ubuvuzi mubona gihangayikishije?
Nibyo koko iki kibazo cy'abana batwara inda z'imburagihe b'abangavu bari munsi y'imyaka 20 koko giteye imbogamizi, kuko usanga n'imibare igenda yongera umwaka ku mwaka. Ndetse ubwo wenda n'ikitera imbungenge cyane uko imibare yiyongera, ahubwo abantu bagenda bashyiraho ingamba bakora n'imishinga ndetse bashyira n'ubufasha muri gahunda zagombye gutuma ibyo bitaba, abana bigishwa, bashyirirwaho serivisi zo kubaha amakuru, bashyirirwaho amatsinda y'ibiganiro ndetse n'ibigo bitanga serivisi kugira ngo abana uko babe batashobora gutwara inda bagira amakuru abone na serivisi. Ariko bigatera impungenge ubona umwaka ku mwaka imibare igenda izamuka, aho usanga mu myaka 5 ishize imibare yagiye iva nko ku 15,000 bikaba bigeze mu mubare w'indi 20,000 buri mwaka igenda izamuka. Kandi kandi imibare navuga ko ari mike kuko ni imibare tuvana mu mavuriro, abatwenda bo ntibagire mu mavuriro cyangwa wenda ntibyizamenyekane, nabo ni benshi kurusha abo ngabo tubona muri raporo.
Ababyeyi se bo bavuga iki kuri iyi ngingo? Aba nabo dusangira ijambo yabegereye.
Mbona bakagombye kuboneza urubyaro.
Gute?
Kubera ko baba bageze mu myaka y'uburumbuke ushobora gukora imibonano mpuzabitsina agatwara inda idateganijwe cyangwa akandura indwara zo mu mibonano mpuzabitsina.
Abavuga se ko ahubwo baba ari uguha icyuho ubusambanyi abo ngabo, wababwira iki?
Aho baba bibeshya, ahubwo kuba ari ukurinda abana kugira ngo bataza kuzahuriramo n'ingaruka nyinshi.
Hari aho uzi ibyabaye?
Harahari.
Gute, dusobanura uko byagenze.
Hari umwana bigeze bafata ku ngufu afite imyaka 13 aza gutwara inda idateganijwe, ariko kuyibyara byaje kumuviramo ibibazo byo gupfa.
Kubwawe rero uko gute, yaba yaraboneje urubyaro ntabwo byabyara bari
cyane.
Njyewe nitwa Uwineza Celestine, ariko mu kuringaniza urubyaro nubwo twaringaniza ni uburyo kugira ngo tugendere ku itegeko, ariko mwakagombye gushyiramo akantu k'agahano cyane cyane ku bana bari kwishyira mu busambanyi. Noneho n'ababyeyi nabo bafite abo bana bakabasha kubaha igitsure, bakabasha kwigarura mu murongo, kugira ngo nabo nimba umwana afite umubyeyi utabasha kumushyira kuri rinye, ntabwo azamenya ngo nzabaho gute. Hari igihe tukurikiza ababyeyi twebwe ubwacu, ahubwo igitsure nakagombye kubabonaho, icyo bakagombye kumana ahubwo aribo bagikora, nta kuntu ntabikurikiza.
Uko mbyumva byo uko leta bitekereje, ahubwo ndakeka yaba yarakerewe kubera yuko igihe ni iki kugira ngo zanda zitateganyijwe b'abana babashe nabo babashe kuboneza urubyaro mu buryo bwihuse, kukubona nago wakumva ukuntu umwana w'imyaka 15 ashobora kuba yatwita nawe abakikeneye kurerwa ariko aboneje urubyaro byaba byiza kurusha.
Yego. Hanyuma se bavuga ngo waba ari umwanya wo guha icyuho ingeso y'ubusambanyi, wowe urabyumva kimwe nabo?
Abo ntabwo tubyumva kimwe. Nubundi utanabikoze nubundi ntabwo babura gusambana, azasambana ariko nankurikiza izindi.
Wowe urabyumva ute kuba umwana w'imyaka 15 yakwemererwa kuboneza urubyaro?
Kubera ko ibintu by'ubusambanyi bikabije cyane muri iki gihe mu rubyiruko, icyaba ngombwa rwose kuba yaringanyiza nta kibazo, kubera ko byamurinda kubyara rwa rubyaro cyangwa se kubyara zanda zidateganyijwe. Ariko iyo yaringanyirijwe urubyaro birashoboka ko bamushyiramo agapira karengeje imyaka 3 gusubiza hejuru, bikazaba ngombwa ko azagira imyaka 21 y'ubukure akazabyarira igishya. Nge niko mbyumva. Uwabitekereje yabitekereje neza, ahubwo bazanonosore neza iryo tegeko kugira ngo rizagire ibyo rikumira kubera ikibazo kiriho muri iki gihe cy'abantu kabije ibyaha byo gusambanya, gufata abana ku ngufu, kubigisha kubona za prono, utuntu nkudo twishye cyane tujya turushukashuka abana, bikaba byabakurura mu ngeso mbi z'ubusambanyi, bakabyara cyangwa se bagatwita zanda zitateganyije. Leta rero ikwiye kugerageza igakumira icyo kintu hakiri kare. Wongeye mbona muri make baratinze gufata ingamba. Batinze gufata ingamba kuko urebye nka wenda nka 20% by'urubyiruko abeshi bafite amada abandi barabyaye, ibyo ni ibibazo bigenda biteza leta ikibazo hirya no hino mu gihugu.
Dusangira ijambo kandi yabajije intiti ziga muri kaminuza uko zumviye ingingo.
Njye ndumviye iyo ngingo nta kibazo, kuko ku myaka 15 n'ubwo umwana aba ari muto, gutwara inda zitateganyijwe bizana ingaruka nyinshi ku gihugu ndetse n'umuryango muri rusange. Ndumva rero kuboneza urubyaro kuri iyo myaka nta kibazo.
Bamwe bati u Rwanda rwaba rugiye kwigana imico y'abazungu rutaye umuco warwo, aho ngaho ho urabyumva?
Oya, ntabwo ari uko mbyumva, ntabwo ari uguta umuco.
Abandi bati waba ari umwanya wo guha icyuho ingeso y'ubusambanyi.
N'ubundi se ko nabwo babikora, aho kugira ngo babikore inda bazikuremo zibahitane, njye nahitamo uko baboneza urubyaro.
Ubundi umwana w'umukobwa w'imyaka 15 dukurikije uko ibihe bigeze naho igihe kigeze, aba ari umwana muri iki gihe, umwana wize neza, barimo ajya muri cycle superieur cyangwa se arangiza cycle inferieur. Urumva rero barimo abamaze gusa ntajijuka mu bijyanye na ITT, ariko akabazamo ko urumva ku bijyanye no kugira ngo aboneze urubyaro, njye ndumva ntacyo byari bibangamiye cyane ku ruhande rwanjye, kuko donc obstacle cyangwa se imbogamizi bishobora kumutera ni byinshi. Kandi icyo gihe mu kumutera we ntago afite ubundi buryo bwa kamere no kuresista, uburyo bwa ustinase yanze noneho utilisation y'izo materiel artificiel, nge numva ko ari uburyo bwiza nabwo bwaza bukaba insati, bukaba bwafasha wa mwana w'umukobwa, hari na intere ku gihugu muri rusange, societe nyarwanda. Numva byaba ntacyo bibangamiye cyane, kuko inyungu zirimo ni nyinshi kuruta uko babireka.
Nkizihe
inyungu zirimo nuko bizayinda wa mwana w'imyaka 15 amaze kugira imisemburo y'amahormone yazamutse, wa mwana ashobora gusama. Icyo gihe rero umwana niba w'imyaka 15 asamye, ni umwana ukiri muto, nabagize uwo mugogoro agize sharije kuri famiye imurera mu muryango, hajemo ikintu kitateguwe na wa mwana we, kugira ngo future ye yaguye, kugira ngo umwana w'imyaka 15 akomeze agire ubuzima. Kandi umwana w'umukobwa tuzi agaciro ke muri iki gihugu, nawe ari mu bafata ya mbere kugira ngo iterambere ry'igihugu rizemo. Niba rero abana babiri, batatu, bane, batanu, icumi mubare runaka babyaye bakiri bato bakiga, muri rusange iterambere ry'umuryango, iterambere ry'umwana riragoye, rirabangamiwe n'igihugu muri rusange kigize umutwaro. Kandi ikindi nanone cyiza kirimo indi nyungu nuko ngo abaturage bariyongereye demographiquement, abaturage babaye benshi.